Amahubo 148 verse 1. Hallelujah, tumsani uJehova ezulwini, nimdumise kweliphezulu. Verse 2, mdumiseni nazingelosi zakhe zonke, nimdumiseni namabandla akhe wonke. Verse 3, mdumiseni nalanga nenyanga, nidumise ninazinkanyezi zonke ikhanyayo. Verse 4, mdumiseni namazulu amazulu, ninamanzi aphezu kwezulu. Verse 5, makuthathe kudumise igama likaJehova ngokuba wayaleza kwadaleka. Verse 6, futhi wakumisa kuze kube phakade washaya umthetho ongenakweqiwa. Verse 7, dumiseni uJehova emhlabeni, ninamkhomo nezintwa zonke. Verse 8, nawe mlilo nesichotho, liqhwa nenkwezane, nawe siphepho esenza ukwezu lakhe. Verse 9, nani izidaba namagquma onke, nani imithethelayo na yonke imisedari. Verse 10, nani izilwane nezinkomo zonke, nani eninwabuzelayo nezinyoni ezindizayo. Verse 11, nani makhosi omhlaba, nabantu bonke, nani izikhuni nabahluleli bonke bomhlaba. Verse 12, nani izinsizwa nentombi, nani maxhegu nabafana. Verse 13, mabadumise igama likaJehova ngokuba ngelakhe igama lodwa eliphakeme, inkazimulo yakhe iphezu komhlaba nezulu. Verse 14, usephamsile uphondo labantu bakhe, ngalokho bamdumisa abangcwele bakhe, abantu abayizale, abantu abaseduze naye. Hallelujah.